Borokiki, Borokio Kio.
Top D Line Production.
Straight out, zpusham.com.
Ukacha kuseni ulipampande, uchaya video game. Muzova ulipampande, ucheza na chidiva chapaniba. Salapuka boy, chenderesa boy. Timu dingana time boy, wasakuna miboza. Ati time migarigu boy, akafo kusunga zavoteka.
Every time uri haya, every day na manyeleti ya fire. Vima heroin na makokeni, gobe mabema mutupi ni fulu. Mugeto waka kuona, ambulojo baya abuela. Majanki ya lunyenye, ya kakuona yonze ya puja. Wasokolo la mulolo, kuchitila tuchawa. Ndala mazao uso, zikazila wewo ukarire. Wajaina pamahala, manja yako yonze ya lirende. Ati atate, wakafa nyumba ni anga.
Ukacha kuseni ulipampande, uchaya video game. Muzuwa ulipampande, ucheza na chidiva chapaniba. Salapuka boy, chenjelisa boy. Timu vinga na time boy, pasa kuna miboza. Ati time ikarigu boy, akafo kusunga zavutika.
Daimo, ningono chirikuliwe, usangapo. Manja yako, yatambuluke mukugwira nchito. Chuma cha makolo, chisarengese ufarike vimenso. Omtima mwako, uona monga. Makolo wako, nivamu ya yaya. Monga siwa zafa, sitindo welela. Tikusoka kuti uchangamuke. Ukavala sikio, ndipo matanuka. Monga kamwena kangono, maezi yako, yose tia ziva. Atindiwe wa mufote, ukaripa makolo. Kwa kuchela, imbuiza kupezekeza. Wangala shikuru, kwa nyumba ya makolo.
Ukacha kuseni ulipampande, uchaya video game. Muzova ulipampande, ucheza na chidiva chapaniba. Salapuka boy, chenjelisa boy. Timu vingana time boy, wasakuna miboza. Ati time ikarigu boy, akafo kusunga zavutika.
Ngala olimba osayembwe ila dragi. Noti magelo weukonda wenefagi. Wasakuna miboza nangani ya kariorio. Vula matu na menso langana. Jini mpuka tie boy nyanganya. Sevenza boy tie pangandrama. Noti iyo komedi na drama. Na drama, drama.
Ukacha kuseni ulipampande, uchaya video game. Muzova ulipampande, ucheza na chidiva chapaniba. Salapuka boy, chenjelisa boy. Timu vinga na time boy, wasakuna miboza. Ati time ikarigu boy, akafo kusunga zavutika.
Ah, obviously wambela, niwe Mwana Chaulesi, Ostazi, Prizensi, Louis Daka, Daliso Lungu, Vanandwe, Kapiji Mpanga, Nawatomi, Nawativo, Livongani, Blessingi, Patricki, D-Line, Thomas Isparo, Mani Awilo, DJ Katzi, The Beds of Africa.
zpusham.com.